Maukuli mapenzi bahari, nilisha za mandani. Acha leo miniseme hadharani, nimepata moyoni. Wote walo nijua zamani, leo si watamani. Wanaosema mapenzi kisirani, waenge vichakani. Twende leo party club, kisha twende dina kwangu chumbani. Unywe mpinyo kwa kapu, ama vipi leo ije kwa sani. Nipapasa kwenye lapu, nikuhisi kichwadi kwa toni tena. Uweleze moyo wangu, kwamba penzi lako kwangu asilani. Twende nyumbani, hima hima, tuone wazazi, hima hima. Nilipe mahali, hima hima, tuishi kwa mani. Twende nyumbani, tapeli hata chachali uwabanie. Nombu nepusha na saperi, wasini honge wanichukue. Uchunga mapenzi na hofia, na moyo usije ukera. Nomba zipu wafungie, na tunda langu ulitunze eh. Twende leo party club, kisha twende dina kwangu chumbani. Unywe mpinyo kwa kapu, ama vipi leo ije kwa sani. Nipapasa kwenye lapu, nikuhisi kichwadi kwa toni tena. Uweleze moyo wangu, kwamba penzi lako kwangu asilani. Twende nyumbani, hima hima, tuone wazazi, hima hima. Nilipe mahali, hima hima, tuishi kwa amani. Twende nyumbani, hima hima, tuone wazazi, hima hima. Nilipe mahali, hima hima, tuishi kwa amani. Twende nyumbani, hima hima, tuone wazazi, hima hima. Nilipe mahali, hima hima.
Mahali, hima hima.